Black. Black.
Stone wisdom. Missa Saru.
Hey shore, hakuna zaidi yako we mkare. Unajua kupempto mkare. Sisubutu kukwacha shore. Yeah, tujigi jigi. Chonde, kauna lamba chostiki. Kunje, I like your body matiti. Fronti, kibindo nyuma kagigi. Kombe, hey, ushani funga funga wewe. Fungu na vujuan sitoki daily. Wabea machojui watoke yeye. Yeah, yeah. Kukupenda sikomi sikwachi wewe. I wanna marry you,
marry you,
marry you. Na kilo na chotaka, yes I do. Siko matawia you, I tell true. Samana penzi lako zaidi ya chufa.
Tukinanda kisekeleza. Hakenisheka kidogo na jemaleza. Pima choni na kodoa kupitiriza. Fike safari bila kutendekeza. Peku peku mpoto. Nipeki moko. Bariditia joto. Nikudekeze mtoto.
Asa tende kushoto. Kulia. Kwa mbele kwa nyuma kidogo, twende kushoto, kulia. Kwa mbele kwa nyuma kidogo. Tupo sare sare, hakuna zaidi yako wendo mama chare. Na walishaga semu shani piga chare. Twendana kama pacha vile ulivo pare. Yeah, ulivo shika shika, yani shika shika. Shika, unavo chuma mboga ka unapika. Pika, maruani jini amenishika. Shika, yani shika, shika kami mekufika. Go down, eti go slow down. I say when you always shake it down. Let it go baby down. Go down. I say face slow down. I say when you always shake it down. Let it go baby down.
So take it nanda kisekeleza. Hakenisheka kidogo na jemaleza. Mima choni na kodoa kupitiriza. Fike safari bila kutendekeza. Kakupeku mpoto. Nipeki moko. Bariditia joto. Nikudekeze mtoto.